wananipenda mimi nampenda kama huko sitaki kuli wananipenda kugania tupige dance paka kesho ulizi darling hug me I like the way you kiss me ulizi baby hug me I like the way you shake your butt
you're my sweetheart my juma my lover juma nkwaga la kufa my juma na kupenda right jam mimi nataka
You're my sweetheart.